It's Jongo C on the beat, boy. Can we dance with it?
Exclusive for Kwanza Music
Club. Jenayo, ndiwiga gatuma wani. Ndime Jongo C, inatinta tie. Mama, limwa batata. Mupona buya nogo nyeboko mubedai. Dienda huruma natime basu nuguri ninywe. Mchembere, nyuevo no bayari. Mbeba, mama.
Yeah.
Oh, how are you doing, mama?
Iga dance iga jikata, iga dance iga buremu. Ina tinta, aga kaburemu. Mamu dumbira walumbo, kuchao zisi asunza. Iwe chao zisi asunza, holo chao sinduna. Washoma te, ndili muntu mupati. Chao zivelemu, ndime chongo si. Ndega kato mawani, dinyina mawani. Nirumbe vama. Halola iwe la sibiwa gandete la mugu pa unyongene. Bebe dano mbrrr. Ndiya buzuza nditi ujisaga. Bene maguwa. Inkani guno ya rura bora upandurude tume.
Ulibyo mboiwe de plaza, ulibyo mbibe dao.
Anyonga na ina wana.
Nirumbe vama. Nirumbe tata.
Blog.co